asawere noga jeenay lewru avril hitaande 2023 kidibe to mbobdo hedaade hejuji amen dile lingi mangal mudum fu min calmini om sanne bisimila modom hedaade actujene amen nyaloma hande o mo wondido Oumar wagal Oumar hono nyallirda
medicine basu fara cc
wagal on jogada sakarabe amen hande sembe kabaruji
di anni dum won fedde no dertende yere wolo debbo sur les remparts de be jalti kenyen yo yimbe le temed be bi minisma yoppo nokko le on do wattu fu yimbe le hewbe le leedi medina gonde holitinde metti mudde ciagal ko kurangay di gondi e taccede ko ngaren timniren birki sembe cialdo won kan suka be ngala duubi sappo jiddo fuuda kikida ko ka mali altinere de warta fitude leedi Burkina Faso
waygola holitude jomne sembe kabaruji di yimbe le gombe le fedde be noddirta yele wo de bousi le rempart wadi majere mu MK fanara ministre yoppa nuko
non jati Ali Cisse be koliti win de do fedde noddirte ne ministre ma hollay anniya mudun lobbono jam e deder han hewtirede le leedi meden di do e tawede fu le saha le di to gawoto hakkila jamar nda fecci fa kebe famtal kedden Mamadou Sama Seko sita sitibe
temre temede jokolbe en noddisibe fedde yere wolo de bousi le rempart bindi dibi jogi non to fuf wuti ke golleji ministre le Mali kadana Mohamed Bill Traoré yubino golleji fedde yerawulu debu sule rempart commune de ngalura bamako
ceke beaucoup plus
pour celle handen to menenga patibe wara civil en mere mere ni hone dabaji kuma yeldo handen menen fedde yerawulu ne yimbe de gnukuji men fu wirifito ya sud babu en
dans leur localité
on wattu goto o le lam gawo pelle kewde halnana en ngatani hakilo sanne kawar mudu so wonno jilibe ministre hota wobbe kay gondaka
mimi yida wittigol fedde ministre sabe gidini be wari ga naati sultere mawne bangal yimbe joodbe ndukuji amende sabe ko heewi tebi balle kuuji jungo mebbe mimine jabini wittigol fedde ministre sa nuku futi be woni deejere wala to diyan wala
ido imad radji di wadi wattu mo malin ko be hewbe na landa nafaka ngal do gubal
mi jara muti tiaga hipagol terroriste en gada be le region o asawere bettinde pelle suka be jokolbe hewbe na wondi wadde to imad radji yalla ana noto yimbe be torda o hewti
non wori fedde ne dum der sanga sire dum woni jenesito muti to be ngadi doni imad radji holi don yimbe le barmo be hebbe be jibe dokku yi ben ton idiam meje won balde guydudu be ngadi fewde muuden kedde mo konko noddirta Ousmane Koita yo goto gon le ndedo fedde ko mo sifido hen
do tra holiti o kabar la fiyam le on wat me holiti jamaran yimbe yalti fa heewi bamne 8 heures fa attade salfana me hebe ko yaata posingaaji temdere en noga tat yiyan men waddi dum fabiri yimbe masibinaabe wet muudun se mo hokki idiam en kasin yalla masibinaabe ana sawre kuma tawta hen yo faaba ayimbe barminabe le newol
la population elle aussi
way galo somi yewi motti mi jaram yoro so to su gabjo kolbe hewbe yalti fa holitam mette mudum sabe rafi courant ni ngalure ne
non wori Ali Cisse be koliti wattu jonobe jogittide alaji mawdi ko nayri bangal courantaji be bi eru jetti tan be kebata courantaji le ndedo ngalure wattu jonobe be kaaja fedde no dertene edemde yotto le nokku mabbe amader fotto ton kanye fedde no dertene yele courant de kedde mo konko no dert Abdul Goita yo gote gon le pelle société civile to yoro to ko mo sifido en do faccitango sitan sidibe
l'objet de la marche
me wadan dem majira handen me holitam mitte amen ko nari bangal daragol golleji amen hone connexion e kurangaje nanan mudu societe no dirado yelen kanyo hokkata amen hite gidile hakkunere leedi korgal fa handen me wala kuran nukku amen yuro so ga golleji ko heewi watteli birungaje ni fu nyol man gollirte kuran wala watti jamman kura hebataake nukkuje yogaje kuran so wari burta erngaji jeddi ma jitti le nyol man
8 ou 7 heures aujourd'hui par jour
do nawata e yotere amen minimag way golo yowtere amen minimag nyaloma hande o hala bakilu hala mudum halta
non wuri en biyam beedo yimbeel wobbe no dribe bakilen wobbe do no dribe en jorbe rewbe kay kollitire korsinaabe fi Ali Cisse kambe worbe le beedo be bi heb tawdale o do hakkile rewbe festama wobbe anton kay yo jote jati mawni mudu en sanne kebbe na kanko Mamadou Sama Seko kanye sita sidi be ko pacintinen do hen
taka wiide rewbe junbe ko buri yide yo worbe njaafube jungu rewbe be min jidi be goni jati kabar mudu be holti wiide bakilaku wala fi fa wakar juno
akali muso be alni ce
debbo fu ana yelo so gor mudun hebi buddidi feccida e mudun so nayi debbo made torla ana han hunjide o torla ga worbe yogabe ana muuyi e robe lalnatobe sella ben ga kambe pey e waaw itide kalsi be lalna lewbe mebbe nabe muuyirin do ana nato sabe e robe hewbe wada kulleji de dagaki
wona worbe fu fungondi e go hakilo ka non won hultibe wiide rewbe ana e gonga mebbe jati
la natalam sun
mimi da rewbe hasugunbe e belal adna san gorko fe goto yida debbo sobudo ɗumi saabi so neɗɗo lalanta debbo muɗum. Minen waɗɗan rewɓen komin wawi ga a bada ɓe wiyata ɓe weltigel. Minen worɓen ko ɓuuri welde amen yo dugude caggal e rewɓe lalnotoɓe ne wodiri. Ɗumde sa ƴeewi ɗum a tan gorko honoma wonko lalnimo
muddore ɓe ga warduula
rewɓe hewɓe gilli mum en fewde worɓe jafuɓe junngo e tawede fof wonno rewɓe hultiɓe seeɗa seeɗa ko worɓe hokkata ko wala baasi sabi gilli hasinilay fewi dépense mawɗi
dow beme ande to immadaraji mawɗi ana wondi waɗe to an heɓa jonte kewɗe joom fa hollita metta muɗum fewde e téléphone ngaji
non wori Alice ndeɗo fedde ɓangiɓe noddiri ɗum dow keera waktu joni ɓe kolli metti mabɓe sanne kono ayiri bangal no forfait ngaji ɗi gondi tiɗirde le leydi Mali ndi ɓe mbiɓe kaja du coggu muɗum ɓuyte le ko warta ko ɓe mbiɓe garan ɓe jiida e laamunkoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi noon ɓe kollitiri wiide kañe fa yetto yo huminiɓe kabar poste ngaji e téléphone ji le nokku o keɗɗamo kanko noddirteɗo Mamadou Baga yogo yomo blogueur o activiste jo komo sifiɗo hen to faccitago sita sidi ɓe
sa ɓami jiga hono noga e joyyi ɗum ƴaɓɓata ko fe balɗe dammaji ɗum timman ga aran noon ana wawi wadde ko yaata lewru wotoru taw ɗum timmey caggal muɗum sa ƴeewi forfait leydi Mali ana tiiɗi ɓuuri leyde keddanɗe ɗum wala fela fe réseau on tan forfait on jaati ngu tiiɗi nde ñalaɗe warande mi warama yetto fedde sentine mi hollitaɓe ɗi torlaji ɓe ɓama saria hen
jonka mi kalam haala ñalawma keeƴanaɗole adunaro Allah ndu gaati mo ɓe noddirta jas jamminteɗo capantati lewru avril hitande fu
awo foye fe Ali Cisse ɗiɗo gaati noddirteɗi jas micciteɗe wiide yo ɗum musique noon du ko ɓannguno le leydi États-Unis ndi illa le ɓarnu nogayo noon ɓe kollitiri wiide ka wattu joni yimɓele wonɓe le leydi meɗen ndi korsina ɗiɗo gaati fe fof fota sukaɓe jokkolɓe kettinto musique ngaji sanne keɗɗemo kanko noddirte dawda daw o yomo jangguinowo kabaru gaati le nokku noddirteɗo conservatoire ɗon bala fasiki to komo sifiɗo hen
sukaɓe joni hotta kasine hoddu ko noddirte jas saabe kulleji kewɗi saabi yimɓe hewɓe andanaɗo kasine misal muɗum hoto yemireji muɗum watta hen kasine e cuuɗi aradio e télé ngaji ɗi caggal muɗum ɗum piji ko tiiɗi famede sanne saabi ɗum ne lamdo kaki pijirɗo kewɗi so ana hoɗa ɗum a tan ɓoggue koddunu ana heewi wala haalaji heɓade fo wawi yimede le muɗum ɗum saabi so sukaɓe jokalɓe ko heewi andina ɗum
ɗo naɓata e belki sambe calɗi waygal o coupe d'afrique des nations sukaɓe jokolɓe ɓe gala duuɓi sappo e jiɗɗi fuɗɗam asawere hande algérie
awo foye fe Ali Cisse hollitinde piɗɗe puɗɗan hakkude alalgérie kañe e leydi ndi ɓe noddirta somali ndi saabi de algérie kañum wondi e silmininde ndenɗo yambere leydi mali ndi ana le guɓal ngal ɓe noddirta sengal solan ɗo jaaɓi altinere go o lewru mehdu ɓe garan ɓe totidir e leydi bourkina faso
ɓiccamde final coupe du mali piyoɓe balom rewɓe ana wondi jokkitaɗo
awo foye fe Ali Cisse fedde neɗɗo noddirta amazone wondi le commune joyoɓo ɗo bomako ɗo ɓe kawi fedde noddirten entente sirak koroɓe gatti ɓen baddi nayyi ɓen baddel gotel keeɓi fc tamba wakkadi nde fewtino e as mande nde gasanayi ɗum fe ɓe gatti ɓe baddi sappo kamɓe ɓe keeɓa fe baddel gotel as real dunde hawriti e suudu baba nde waɗanayi ɗum yurmede fou o tappi ɓen baddi sappo guɓal ngal noddir super lion ngal kañum du hawi ɗum étoile bugoni watti ɓen baddi sappo e goho ɓen keeɓa fe baddel gotel
waygala ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde
awo foye fe Cisse ɗo garta haddude kikiɗe hannde sukaɓe ɗo ɓe mbawi tawede le mali foye maggal muɗum en jootiɓe sanne sanne e mbiyam fadi ɓe jaafi kono ɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen noddirten tous o grain nden wara so lamɗo jaaɓi